Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akkam oltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Ministeerri qonnaa oomisha qamadii isa biyya keessaa ol kaasuudhaa fi hojii qonnaa jallisii qamadii jalqabeera. Gabaasaan keenya Galmoo Daawiti, daayirektara quunnamtii uummataa ministeera qonnaa Itoophiyaa obbo Abarraa Lammaa fi obbo Geetuu Gammachuu itti aanaa hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa haasofsiisuudhaan gabaasa qopheessa qabaa itti aanee dhiyaata.
Qonni jallisii qamadii kun Shawaa Bahaa keessatti argama. Qonni aanaa Adaamaa ganda Wanjii Kurrooftuutti argamu kuni duraan bakka Agadaan itti oomishamu ture. Amma garuu obbo Ilma Maammoo fi qonnaan bultoonni naannoo kanaa kan waliin ta'anii lafa hektaara 560 ol ta'u kana qamadii facaasanii jiru.
Kuni ji'a lamaa fi torban lama guutes hin jira. Gizmo tokko miti egaa silaamaa isaan adda addaanii motorri immoo taraadha. Taraa taraadhaan ammuma dhuguu fi ammuma faca'uuni duraa duuba jira. Baraanaan kakaasaniito motora kun oshan nuu kennanii motora shan gubbaa irratti immoo bayoota hanqatetti immoo kurees hin qabna. Kuree sana gubbaa irrattis baay'ee faayidaa arganne. Sana gubbaa irratti immoo kan harkaa qabnu finnee gara mangistiitiin immoo kan hin qabna iyyuu harkaa dhabnee jirra. Kan dhabne sana immoo faayidaa nu godhii jenneetuma jala jalaan teenyaa.
Obbo Ilmaan qamadii facaafatanitti akka gammadan oomisha shonkooraa duriirras inni kun akka gatii fooyyaa isaaniif baasu dubbatan. Obbo Masfin Tashoome hoogganaa waajjira qonnaa Shawaa Bahaati. Godinichatti qonni jallisii qamadii erga jalqabee ganna lammaffaadha jedhu.
Bara darbee anoota qabnu sagal irratti hojiin kun hojjetamee jira. Almost hektaara 11 ol marsaa tokkoffaa fi lammaffaatiin facaafamee oomishni isaa sassaabamee galee ture. Bara darbee kaayyoo kana muuxannoo gaariis hin jira. Hojjumaan immoo irraa barachuu qabnu maal faadha waan jedhu sanis isaan sanis sirriitti egaa adda baasnee booda qophii baranaaf qophii bal'aa taasisnee qophii san keessa tokkoffaa paampiiwwan adda addaa qopheessuu fi qonnaan bulaaf raabsuudha. Inni lammaffaan xaa'oo fi sanyii filatama yeroodhaan qopheessuudha. Sadaffaan lafa qopheessuudha. Haala hojii bara kan hojjenne yeroo laallu kilaastaraan oomishne oradii kilaas akka gurna keenyatti barana. Kilaastaroon guddaa jennu 2,500 hektaarisaa xiqqaa jennuun immoo hektaara 20-30 hin jira. Garuu irra caalaan isaanii kilaastaroonni keenya 500-600-400 kana keessa jiru. Kun akkuma agartu barana haga guyyaa irratti jechuudha hektaara 64-410 facaasnee jirra. San keessa ka haamaa geellee hin jira. Amma kalee haamaa turre aanaa bosota irratti hektaara 400 bal'inni isaa achirratti oomishni ga'ee sassaabamaa ture.
Obbo Masfin barana paampii bishaan 570 qonnaan bultootaaf kennuu himanii hojiin kun hordoffii waan barbaaduu fi ogeessonni qonnaa araddaa irratti bobba'anii jiraachuu ifoomsan. Obbo Geetuu Gammachuu itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa ganna darbe kana qofa dabaree lamaan lafa hektaara 1,300 ol irratti qonni jallisii qamadii hojjetameera jedhan.
Bara kana immoo baay'ee karoora guddaa gooneetti qabannee hojii kana kan seenne lafa hektaara 600,000-700,000 kan ta'u marsaa lamaan misoomsine jenneeti karoorsine. Marsaa tokkoffaadhaan lafa hektaara 300,000-350,000 haa ta'u qamadii dhanuuf sinaadhaan kan karoorsine otoo seenne kanarraa oomisha 1,150,000 ta'uun arganna jenneeti kan marsaa tokkoffaa qofaan. Kan marsaa lammaffaa arfaasadhaan deeggarree hektaara waliigalasaa hektaara 600,000-700,000 jechuudha kan qabnee hojjechaa jirru. Kan marsaa lammaffaa yeroo ammaa cuufee jira. Kan marsaa tokkoffaa hektaara 300,000-350,000 facaasnee yeroo ammaa midhaansaa haala gaarii irratti kan inni argamu jechuudha. Kunuunsa irratti xiyyeeffannee hojjechaa kan jirru.
Akka obbo Geetuutti naannoo Oromiyaatti lafti hektaara 1,400,000 ol qonna jallisiif mijataadha. Ammaaf garuu rakkoo hanqina maallaqaaf jecha biiroon qonnaa naannoo Oromiyaa hektaara 400,000 haga hektaara 500,000 qofaa misoomsuuf itti jira jedhu. Ethiopia keessattis qonni jallisii qamadii erga jalqabee ganna sadiidhaa jedha ministeerri qonnaa. Kaayyoon isaas wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi qamadii sharafa guddaan alaa galu hambisuu akka ta'es ni himama. Obbo Barraa Lammaa direktora qunnamtii uummataa ministeera qonnaati.
አስራ አንድ ጀምሮ አፋር ክልል ላይ ተጨመረ በየአመቱ ቁጥሩ መጨመር ብቻ ሳይሆን ወደ ሌሎች ክልሎችም እየተስፋፋ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው
አከዝደው አቦ አበራን ጀልቀበ በረኩም ለማፍቁረቶኮ ናኑ አፋርት ጀልቀበ ሳምቦዳ ናኑ ለካንትስ በበለታ ዱፌ አማናኑ ኦሮሚያት በለናን ረቶጅ ተማጅራ ናኑ አማራ ክባፊ ሲዳማ አፋር ረቲሲ ሆጂራው ላጅራ በረነስ ለፈይክታራ ኩምድባ አፉሪራ ቀመዲ ኩንታለ ሚሊዮን ቁደጃ አርገቹ ፍትጅር ከናኒ ሰገዮና ሄክታር ኩምድባ አፉሬፊ ኩመሰዶሚ ሰገል ፈጨየራ ናኑ ኦሮሚያራ ሄክታር ኩምድባ ሰዲፊ ኩመሸንተሚሽን ናኑ አማራ ሄክታር ኩመሰዶሚ ሰዲኦል ናኑ አፋሪትሞ ሄክታር ኩመቶርባ ኦሊፊ ናኑ ሲዳማትስ እቱመዴማ ማጅራ
ደም ሲዳማ ላይም የተወሰነ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው
አቦ በራን ናኖ ገሞጅት ወጆም ሸቀመዲ ከና አቦቲን ቀበኛ አከረትር ማተኑ ሞቱማኑ ጅታጅራ አጀደኒ አማፍገሩ ከሱማ ናኖ ሮሚያቲ ቆነቁናን ቡልቶታ ረቴውጂ ሳጭም ሳጅራ አጀዱ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ቢያ አመደሊ ቶርበንደርቤ አይገምታ አፍሪካ ረቴውርበተን አፍሪካ ምናኛታን ኦፍ ደንደውፊ ቆነጀል ሲጀበ ይፈጫ ከቀብዱ ይመኒ ከናፊስ ኢትዮጵያን ሆጂ ከና አፎአንዝቴ ወጅታጅራቹ ዱበቱን ሳኒኒ ያደተማ ገባስ ሰገለ አሜሪካ አፍገልሙ ዳዊት እንፈነራ
kanu dufajirtan as Washington DC ra sambata fi dilbata satellite dan kantamsau sagale america sagantava no remote United States ke satti jini guran ala wagga wagga dani jia senan ummata gurracha biyetti ke sajirani itiyada tamuda jia kana maltu addanta sise filatame esa jalkabe malif barbachise gaffi wanjedanufi devi kanufkennani university tennessee ke satti qorata dafi barsisa dimmasena hawasati fi hawasumma kantan professor asaffa jallata afferrer qopin kenya ittianu wa e kanati
May my Jini February Malif Jia Uracha Tabiya Kanake Sat Malif Jia Ura Brantani Sena Malika.
Bayan is ingrative for the Nafurges and Bohokaru. Ji Gurana Lakuni. Barakumotoko Basakali with Demijati Namichi Bacon African Americatoko Carter Woods and Jama Turban Negro Week Yare Kaz. Negro week turban erosana negro edamu turban negro de waame wantu kun sena guracha rakko sanke turani fi buasan america busan kabajamu kabakanje don kase baras kumato ko bisagale jatama mo gurachi wallanso gudda gurani ji gura ji tokko gurraachiro seenaasatti kabajamu tabu qabarani calqabani sababi Carter Woodson gurraana lafilate waan lamaaf sababa lamaaf tokkoffa namichi African American Frederick Douglass kan jedhamu garbummaa balleessuudhaaf wallaansoo guddaa nama godhaa turedha ofiisaaf garba ture garbummaa balleessuudhaaf lamaffaa Abraham Lincoln kan jedhamu barasaa Presidentummaa keessa garbummaan bade jarri kun lamaanoo hedduu qaba jechaa turan. Jarri sun lamaanoo ji'a guraan alaa kee dhalatan. Guraan alaa keetti waan dhalataniif guraan alaa kana filatanii waa'ee seenaa gurraachaa biyya kanatti bu'aa isaan Ameerikaa buusan biyya kan akka isaanitti ijaaran kabajuudhaaf. Lammaffaa immoo waan isaan ragaa ture beekamaadha. Seenaan isaanii haqamee eenyummaan isaanii haqamee baay'ee taphatamaa ture. Yeroo bilisummaan isaanii argatanii yeroo hundaa namni waan kee darbe yaadate isa dhufummoo tilmaamuudhaafitu ji'a kana fudhatan. Ji'a kana keetti waggaa waggaatti waan haaraa tiimii haaraa fudhatanii gabboo. Barana fakkeenyaaf tiimii isaan fudhatanii ba'anii fayyaadhaa fi health in the well-being jedhaniitu wellness jedhaniitu kabajaa jiru. Hundumatti jii kun kabajamuuf waan gurraachi biyya kanaa buuse Ameerikaa ijaaruudhaan waa hin hojjete biyya kana yaadachiisuudhaafitu ta'e jechuudha.
Malee warri biraa ji'a kana hin kennineef warra gurraachotaatu filatee jechuudha.
Yaa hin filatanii adiin immoo baruu calqabee fakkeenyaaf 1976 pirezidaant Gerald Ford ofiishaalii organaayizii godhee akka kabajamu himee jechuudha pirezidaantiin biyya kanaa.
Gaarii mee gabaabaadhumatti waa tokko misliitti isin seenaa Oromoo keessatti waa baay'ee kitaabota adda addaa barreessitaniitu. Kitaaba keessan tokko keessatti waan hin arginatti fakkaata. Seenaan Oromootii fi seenaan saba gurraacha Ameerikaa wal fakkaata yaada jedhu waan qabtan natti fakkaata. Sabni gurraachi biyya kanaa immoo akkuma beekamu garbummaadhaan warra bitamee biyya kana dhufe asitti dhalateedha. Maaltu wal fakkeessa Oromoo wajjin gabaabaadhumatti?
Namni baay'een hin beeku malee Oromoon illee garba ta'eera beektaa. Kitaaba lama akka nama dubbisuuf itti himaa tokko Children of Hope kan jedhamu Sandra Sheeling kan katabame. Lammaffaa immoo The Oromo Diaspora kan jedhamu Profeesar Makuriyaa Bulchaa kan katabame. Akka Oromoon garbummaa keetti garba ta'e gurguramaa ture. Maqaan kitaaba kooti Fighting Against the Injustice of the State in the Globalization Comparing the African American and Oromo Movements.
Baay'ee galatooma Profeesar Asaffaa yeroo keessan sana jira fudhachuu kootii fi itti deebina waan kana irratti mari'an nama biraa barbaanne.
Akkan irraa fannee Voice of American waan akkasii irratti kan xiyyeeffatu abdiin godhaa. Nama baay'ee barbaadaafidha.
Haa ta'u
nagaatti.
Addunyaa irratti namoonni miiliyoonatti lakkaa'amanu buna dhugu. Bunni madda galii dinagdee biyyootan adda addaati. Garuu jijjiirama haala qilleensaatiin wal qabate gosaawwan bunaa caalaa barbaachisaa ta'an irratti rakkinni mul'achaa jira. Rakkina kana furuudhaafi ogeessonnii fi saayintistoonni London keessa jiran waa irratti hojjechaa jirraa jedhu. Maal hojjechaa jiru? Waa'ee kana irratti gabaasa Henrii Rijweel VOA'dhaaf qindeesse jaallanneen akka ittaanutti qindeessiteetti.
Mana edadisaa of ilaallee irraa hojjetamu keessa dhaabbatanii ala arguun danda'amu keessatti biqiltuu adda addaa dhaabaman kan New Botanic Garden jedhamu jira. Mana sanaan ala qilleensi qabbanaawaa akka cabbiiti. Manicha biqiltuun keessatti dhaabame sana keessa immoo ho'aa fi hurka bishaanii jiru. Biqiltuuwwan dhaabaman akka lalisan gochuun bosona fakkeessee jira. Iddoo kanatti qorannaa buna irratti gaggeeffamu kan hoogganan Aaron Davis akka jedhanitti.
This is Arabica coffee, our preferred coffee, the one we drink in high streets and at home. It has a superior taste.
Inni kun buna arabiikaa jedhama. Nutis isa kana filanna. Iddoo adda addaatii bitannee kan dhugnu kana. Akkasumas manatti danfisnee kan dhugnus isuma kana. Dhandhama baay'ee gaarii qaba. Buna addunyaa irratti dhugamu 100 keessaa harki 60 isuma kana.
Gosti bunaa biraan iddoo kana jiru buna roobostaa jedhamu. Biqiltuu buna sakaanii irraa baalli isaa gurguddaadha. Buna addunyaan fayyadamu 100 keessaa harka 40 qabatee jira jedhan Davis. Biqiltuu bunaa arabikaa fi roobostaa dhaabuun jireenya uummata guutummaa Afrikaa, Ameerikaa kaabaa fi Eeshiyaa keessaaf deeggarsa guddaa qaba. Garuu sababa jijjiirama qilleensarraan kan ka'e sodaa jala jiru jedhan Davis.
In some cases, yields are dramatically reduced because of increased temperatures or reduced rainfall. But in some cases, as we've seen in Ethiopia,
yeroo tokko tokko oomishi argamu akkaan gadi bu'a. Sababiin isaas ho'i qilleensaa dabaluun yookiin roobni hanqaaquun kun ni mudata. Garuu yeroo tokko tokko immoo akka Itoophiyaa keessatti arginetti oomishni bunaa guutummaatti manca'ee mukni bunaas gogee bada.
Kanaaf furmaanni isaa bosona Afrikaa dhihaa keessa fagaatanii seenuun buna dhaabuu ta'uu malaa jedhani gosa bunaa gara 130 ta'antu jira. Garuu hundumtu dhandhama gaarii qabu jechuu miti jedhan. Deebisiif gareen isaaniin hoogganamu Seraaliyoon keessatti gosa bunaa cal jedhee daggala keessatti biqilu Isteenoofiilaa jedhamu argataniiru.
And this is extremely heat tolerant and is an interesting species because It matches Arabica in terms of its
inni kun ho'a hamayu kan dandamatuda dandamisas akka buna arabika sana gari fakkachun sammo qalbi namahwata
rakko jijjira maqillensa jiru kana kesatti gosti buna yodaba medaldalaf abdi kennan kannen liberica fi yujendas jedaman jiru jedaniru namonni hangitokko dandamnisa warra kaani rajala jedani amanu bara darbe jechun 2021 Milan Taliani keset dorgommi namota buna danfisan giddu tigaggefamen Australia ra Hugh Kelly buna Eugendes jedamu danfiste badasa sadar kasa dafa argatteti milkaina Kelly nargatte kun gosa buna himbe kaminjiran gama beksisun wan hara argamsis abdi jedu qabu qoratton gare London keset qonnam bultota Afrika wali nojjata jiru kun ija buna hara ba ankan dabudan Gabarra Kolchan Gochajiru Projecti Uganda ke Sakan Hordofan Katrin Kiwike akajedanit
That has low yields and very small beans but it has an amazing taste
Omishni kenan gadbua akasmasi eji bunakana baye tetikada garu dandamnisa kan ajaibati
What requirements do they need how do we boost its productivity instead of it being dominated
ulaga kami gutu nubarbachisa attamitte omisha buna guddisu dandeenya gosa buna la maratti qof rajresan gargaramu manna gosa buna sankan gati mali akka qaban ilaluf carra qabna jedan gosti buna liberica jedam wagga kana kesa dominan uganda ra gara europa te ergama abji jedu tujir kunis jedu qoratton Qonnaan bulaadhaa fi galii maallaqaa walirraan cinne argamsiisuun akkasumas kanneen immoo buna dhuganiif dhandhama haaraa fi gammachiisaa ta'e argamsiisuuf jira jedhu.
Bulchiinsa naannoo Benshaangul Gumuz keessatti rakkoo nageenya irraa kan ka'een uummanni naannichaa dhibba irraa harka 62 ta'u rakkoo namoomaaf saaxilame gargaarsa barbaaduu mala jechuudhaan mootummaan naannichaa beeksisee jira. Naakor malkaa dhimma kana irratti gabaasa dabalataa qaba.
Raaga yeroo dhufu qorannoo irratti hundaa'e jedhan caqasuudhaan kan dubbatan koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa yeroo ammaa kana namoota sababa dhabamuu nageenyaa fi balaawwan uumamaa garaagaraan qe'ee isaanii irraa buqqaan 4,422 ta'aniin ala akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii caamsaa dhufuurraa jalqabee namoonni 600,000-1,700 ta'an naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan gargaarsa midhaan nyaataaf saaxilamuu danda'u jedhan.
Namoonni gara 3,384 kan ta'an amma yeroo ammaatti kaampii keessa ta'anii gargaaramaa jiru. Rakkina uumamaatiin kan dhufe immoo akka nama 1,506 kan ta'an akkuma kana gargaarsa argachaa jiru. Walumaa gala namni 4,422 akka naannoo keenyaa kanatti gargaarsa argachaa jiru. Persentiidhaan 62 ta'uunsaa maal jechuu fi kan jedhan namoonni gaaffii qaban jiru. Kun jechuun namoonni mana isaaniirraa ituun buqqa'iin sodaadhaan naannoo isaaniirraa baqatanii midhaan isaan qotan kan hin makaratiin namoota garaagaraa jira. Matakkal Kaamaashiis Maa'o Koomoosii isaan kun yeroo dhufutti gargaarsa kan barbaadan ta'u. Nama 1,200,000 naannicha keessa jiru keessa harki 62 gargaarsa barbaaduu danda'u. Yeroo jedhamu gargaarsuma yeroo sui kaasame kan gaafatamu tun ta'in ji'oota dhufan keessatti yoo irrattiin hojjetamne namoonni 62% gargaarsa barbaaduu danda'u. Kanaaf hojii addaa maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu isa bukkeetti akka hojjetamuuf nu biraa raaga kan ba'u.
Kanaan dura namoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan keessaa sababa haleellaa hidhattootaatiin midhaan facaasne dhiisne qe'ee keenyarraa baqanneera namoota jedhan keessaa dubbisne turre. Waan hunda keenya jechuunis daakuu barbaree shiroof waan hunda dhiisnee dhufne midhaan keenyas saamanii jiru. Amma akka namni hin miidhamneef deeggarsi midhaan nyaataa nu barbaachisa jedhanii turan. Sababaa dhabamuu nageenyaan rakkoowwan dhufan kanneen biroon hanqinni midhaan nyaataa kun uumamuu akka malu kan obbo Taarraqeen dubbatan. Hanqinni midhaan nyaataa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa bakkeewwanitti uumamuu malu jedhanis akkasitti ibsu obbo Taarraqeen.
Namoonni makarii isaanii makaranne, namoonni saamaman jiru, namoonni jalaa gubatee jiru, hojiin barana hojjetame baayyeensa gubateera. Kaamaashiin yoo fudhanne guutummaa guutuutti gubateera. Maahukoo yoo ilaalle guutummaa guutuutti gubateera. Matakkaliin yoo ilaalle namoonni guutummaa guutuutti hojii keessan galle kaampii keessa kan turanii namoonni kun dur gabaaf illee dhiyeessu turanii amma immoo isaanii yoo deebi'anii harka mootummaa yookiin harka gargaarsaaf harka isaanii kan diriirsan ta'uudha kan ibsamu.
Mootummaan garuu hanqinni midhaan nyaataa kun osoo hin uumamin hojjetaa jiraa waan jedhan akkas ibsu koomishinarichi.
Raaga kanarratti immoo warri dhimmisa alaan fudhate irratti hojjeta. Fakkeenyaaf warri qonnaa fudhatanii irratti hojjetanii waan akka boneefaa waan akka garaagaraa ariitiitiin waan dafee ga'ee uummata kana gargaarsa akka isaan hin barbaanne gochuu kan danda'u irratti hojjetama. Akkasumallee namoonni garaagaraa waan kana irratti hojjetama. Mootummaas yoo ta'e qopheessa barbaada. Persentiin kun qidima mirti jedhama. Oomisha booda kan jedhamu jira. Kanaaf inni erga hojjetamee booddee raaga keenya kana gadi buusuus danda'a, ol kaasuus danda'a. Nuyi garuu warri dhimmisaa laallatu fudhatee akka irratti hojjetuuf raaga kana yeroo yerootti ibsina. Akeekkachiisa irratti hojjenna, raaga sana dabarsina. Kana jechuudha malee arra irratti namoonni persentii 62 gargaarsa barbaadu. Kanaaf nyaati fe'amee dhufuuf kan jedhu of keessaan qabu kan jedhutu yaadi irratti fudhatame gaariidha.
Hojiiwwan jallisii akkasumas haalli nagaa amma mul'ataa jiru kan itti fufu yoo ta'e yaaddoon hanqina midhaan nyaataa uumamu hir'isuu malaa jedhan koomishinarichi. Yoo ta'uu baate hanqinni midhaan nyaataa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti kan uumamu ta'e garuu mootummaan naannichaa rakkoo kana furuuf ni hojjetaa. Isarras kan darbu yoo ta'e dhaabbileen tola ooltotaa, dhaabbileen mootummaaf miti mootummaa waltumsuudhaan hanqinni midhaan nyaataa akka hin uumamne ni hojjetamaa jedhanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Manni maree bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa ji'oottan 6 darbanii fi hojiirra oolaa ture 7 kana keessa kaaseera. Labsichi ka'uun isaa siyaasa, dinagdee fi dhimma hawaasummaa biyyattii keessatti faayidaan inni qabuu fi marii biyyoolessaa qophaa'aa jiruu fi waan inni gumaachuu danda'u irratti gabaasaan keenya Mitikuu Fiqaaduu itti gaafatamtoota paartilee siyaasaa haasofsiisee gabaasa itti aanu qopheesseera. Waliin haa caqasu.
Walwaraansa mootummaa federaalaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti taasifame irratti hundaa'uun manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa biyya balaarraa baraaruuf jechuun labsii yeroo muddamaa ji'oota 6 turu guutummaa biyyattiitti hojiirra kan oolu ji'oon kololessaa dabarsin irraa kaasee labsee ture. Labsii yeroo muddamaa kunis yeroon qabamee fi osoo hin guutiin manni marichaa yaa'ii ariifachiisaa taa'een akka ka'u murteessuun sagalee caalmaan raggaasiseera. Kaafamuun labsii yeroo muddamaa kunis kan barbaachiseef rakkoo nageenyaa yeroo ammaa mul'atan karaa idileetiin hiikuun mootummaaf ni danda'ama jechuun ibsaniiru. Mana maree bakka bu'oota uummataatti bakka bu'aan mootummaa obbo Tasfaayee Baljigee. Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan itti aanaa dura taa'aa dhaaba siyaasaa Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu durumaanuu labsichi labsamuun dogoggora ammas kaasamuun isaa sirriidha jechuun ibsu.
Nuyi jalqabumaa jalqabee waani kun labsiin kun durumaayyuu sirrii miti biyya kana gara tasgabbiitti fida jechuu miti. Labsiin akkasii kun mirga namaadhaa hin dhiibaa kanaatiif nagaa hin fiduu rakkina fida malee amma immoo kaasuun isaanii yaada gaariidhaa.
Dhaaba siyaasa IZMAatti dura taa'aa kan ta'an obbo Yashiwaas Asaffaa Mogamasaaniin labsichi akka biyyaatti guutummaatti labsamee kan ture ta'us kutaa biyyattii keessatti immoo bakkeewwan nagaa ta'an waan jiraniif ammayyuu bakkeewwan nageenyi rakkoo ta'etti labsichi ni barbaachisa yookaan immoo nageenyi lammiilee biyyattii karaa amansiisaa ta'een eegamuu qabaata jechuun ibsu.
አሁን ያለው ሁኔታ በአገር አቀፍ ደረጃ ሁሉም የሀገሪቱ ክፍል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያስፈልገዋል ይባላል።
ሀል ለመጅሩ ጉቱማ ቢየቲት ለብሲ የሮ ሙደማ የሰበርባች ሲጀረሙ እንደንደው ሰበም ንሳን አንወን ነጋታን ከኔ ረኮኖም ትከሰን ጀረዋን ጀረኒፍ ከመብራንሞ ዶ እንደትን በርባች ሱዋከን ጀነሞ በከ ወረኮ ቀበን ጅሩ አኩም ምሲንሶኒ መነመርቻ ካሰን ከናፉ ስርከብ ያትካፈሙሌ በከ ወረኮ ወነገኛ አማ ዩጅረንቲ yookaan nageenya lammiilee sirriitti eegsisuun gama biraan bulchiinsonni naannoo kanneen jiran irra deebiin akka ilaalan taasisuudha.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an miseensi dhaaba siyaasaa sosochii uummata Amaaraa Dr. Dassaa Leencaanne yaa'ii mana marichaa irratti yaada kennaniin mootummaan dhiibbaa gama dippiloomaasiin irra jiru sirreeffachuuf jecha labsicha yoo kaase malee lammiileen nagaan jiraachuuf ammayyuu waan amansiisaa ta'e hin jiru jechuun dubbatu.
ተቆጣጥሯቸው የነበሩ ቦታዎች ተቀይረዋል እንዲለቅ ተደርጓል ነገር ግን ሌሎች ሁኔታዎች እንዳሉ ናቸው በያስባለሁ
ወንትጅጅረም ይወጅራቴ በክ ቲፒኤልኤፍ ድራን ቀበቴ ቱሬ ብልሳከበው ታየራ ገሩ ሃሌ አፈንካን አኩመጅሩ ትጅሩ ያደጅዱን ቀባ እንብራ አማስ ደንዴቲ ወራኑ ቲፒኤልኤፍ አኩመድራ ትጅራ አማሱም ነወራና አኩም ዲበሰዲ ወልቆፔሴ አፋር አኖቲ አፍርቶ አቴራ ጉድነ ዋግምራትሞ ብሎኒከኝ ድምቡቃኒ መጋለ ሰቆታ ከሳ ቡፈተኔ ጅሩ ዋጃ ራያ ማይጠብሪቱፍ ክንዴ ሴሉለ ለብሶፍ የሮቆጲታ ሳጅሩቲ ዋንቲኩን እንጅጅረም ለሚያሞ አመል ቲፒኤልኤፍ እንዶለለም ለጅዱቲ ነቁ አመስናበነ አመስሞቱ ማረኮ ነገኛ ነሙተረሰው በእኝማ ሳንረጋ አጅሩ ጣቡፊ ወጅ ነገኛ ከበቺሱ ሃላይ ድሌቲ ንደንዳ አዳጋፊንኮ ቱርቤ ደርበከና አከሰበ ኢማሞቱ ማይገባሰቲ ነሞኒ ዲባፊንተ ማውልታኒ ወለጋተጂ ፈመኒሩ ከናፍ ሐዋሳ አዱኛ ገመቺሱ ጀቻ ወዱ ነገኝ ጅራቱ ታፍቋ ቢንከንን ካሱን ስሪ ደሞፊ
ዲመከናረት ከንጋፈተመን ኦቦ ሙላቱ ገመቹ ጋፊ ሰገሌ አሜሪካራ ሃለከናንዲያቴፍ ዮሙዴብሰን
ለብሲ ከዳዲ ማሊታ ለብሲ ከዳ ለብስቴ ተካልቴ ጥንጀቴ ቢያ ሂታ ነጋቡሳ አከናጋምቡ ገረሴ ጂታራራ ከንዱ ፉጎተሞ ኢስማከና ተካልቴ አቆጅሩት ሃርከሳ ሚለሳ ወሊት ተካልቴ ኡታሊ ጥንጀታ ነጋፊዳ ነጋንኩን የሙዱ ፌዱ ቢያ ከናፊ ተዝገቢ ጉዳ ኡሙ ዋንደንደውፍ ዋንተ ሂዳማ አከዚ ከነ ሂደምቴ ገረነ ጋታ ደምተመሌ ከነ ኢትፉፍቴ ነጋኒን ኑፉ
ለብሲ የሮ ሙደማ ከብያት ለብሰሜ ቱሬ የሮ ከነት ካሱን መሪቢያ ለሳ ኢትዮጵያ ከሰት ታስፈሙፍ ጅሩፍ አብዲ ከኑቃባጀ ለመኒ ከንጋ ፈተመን ኦቦ የሽዋስ አሰፋ መሪቢያ ለሳ ሃለነ ገኛ ተዝገባ በርባዱስ ወለብሲ የሮ አሪፈቺሳ ከነ ወሊን ወሊት ሂዳሙ ሚቲጀቹን ደብሱ
ብሔራዊ ምክክር ወይም ሀገራዊ ምክክር የተረጋጋ ሁኔታ ይጠይቃል።
ዱጋዳ መሪምቢ ያልሳ ሀለተዝገባ አበርባዳ ገሩ ዋንከና ወሊን ወልትፊዱን ህዱ ዋንፈየዱን ትንፈካቱ ከነዱር አኩመ ጀኔ መሪምቢ ያልሳ ኩን ሞተ ጆታ ጃአፍቱረን ሶይንታኔ ረኮወን ብየቲ በሮታ አፍቱረን ረቲ ከመሪያኑዳ ከናፉ ረኮ የሮብጅሩ ከነቲ ጌስተኒ መጠንሱን ጋሪ ነትንፈካቱ
በሙላቱ ገመቹዳ በኮንግረሲ ፌደራላ ኦሮሞራ ለብሲ የሮሙ ደማ ከነካሱን መሪቢያ ለሳፍ አከቀብቲ ተኮትካው መለ ገሩ መሪቻ ገገሱፍ አመዩ ነሞኒ ኢላልቸ ሲያሳ ሆርዶ ፈኒኒ ደመን ይጅረን ይከሙ ቀቡጀሉ
የሮ አማ ከረገሰ ወሪ ሂደማን ወሪ መቃ ፖለቲካቲ ፓርቲ ራቲ ወሪ ሂደማኒ መነ ሂዳ ጅረን ጅሩ ኢሳንኩኒ ከሙኒን በርባጅዛ ለምሲ ካሶኒ እኒ ሮገ ፈኩ ብቻዳ ኢሰከረ ብቻ ሱቱን ታይኒ ኮማንድ ፖስቲን ዶንዱ ማቲን ንጣጠመ ኩኑን ድምቱ ኢዶ ከባቹ ዘጉባ ጅራ
ለምሲ የሮ ሙደማ ቢየተኮ ከሰት የሮ ለፍሰሙ ዱርሴ ከሚደሙ ዲነግዴ ቢየሰናቲ ኩኒስ ለሚሌን በካ በከቲ ሶቾአኒ ሆጂሳኒ ሆጀቹፍ ንረከቱ ኢንቨስተሮኒ ቢያላስ ከረብየሰናት ዴሙን ሆጂ ዲነግዴ ሆጀቹፍ ፈዲደቡ ከኢትዮጵያስ ከነራደሚት ከንጀለኒሞ ኦጌሰ ዲነግዴፊ ዩኒቨርሲቲ አምቦቲ በርሲሳ ካንታን ዶክተር መኮንን በርሲሳቲ
ለምሲው ደማ ደንቃ ዲነግዴ ከሰ ሶቺ ደልደላ ሶቺ ኢንቨስትመንቲ ቁሳና ፋይናንሻል ሴክተር ይሁን ደረቲ ዲባ ፊዳ ሱኒስ ዲባን ሱኒሞ ጨ ኦጂ አብዱማ ካሌንሰ ጅሬኛ አመነ ሂንጀነ ቢየትረቲ ዴምሳ ኢቪ ኩፋምኒ ኩኒ ኩፋማ ለብሲሙ ደማ ቆፋዘቶን ታኔ ኢሳዱረስ ደኩምኒ ኮቪድ አካዱኛት ከየብ የኬኛ ስራሴ ሶቺዲ ንግዴባ የገዲቡ ሴቱሬ ኢሳታንሴ ወራነ ኬሳ አከብየቲን ገልተኩን ዲነግዴፍ ጉፉ ጉዳታዬ ኢሰረትሙ ሰነተት ገበይ ሱዳፍ ለብሲ ሙደማ ካሜኩኒ ደንቃባ የሁሜ ረኮንዲ ነግዴ ደኑን አማርግሉኩኒ ታየጅራ ሶ ለብሲንኩን ከኡን ዋንተከ ኮንፊደንሲ ሁሙደንዳ ሶቺ ሰናፋለ አንጄሴ ዲነግዴ ቆሶቾሱኒ ደንታ ካንጀዱ አብዲንቃባ ወሊገለት ገሩ ለብሲ ሙደማ ከኡን ሳቆፍቲ ፉርማ ተንተው ዳብዴ ነገኝ አከብየቲ ትጅሩካና ነገኝ ዳባሙን ሶቺን ዲነግዴ ናባማ ቀባቴ ከኛቱን ጅራቱ ቀባቴ ኢንቨስቲንግ ጎዱ ሆጀቴ በሄ ሂንገሉ ኩወሊት ቀባቴ ዳ ሶቺ ዲነግዴ ከንጉሬፊ የሮ አማራኮ ዲነግዴ ደኑ ከነከ ቃለንስ ጅኛ አርጋ ጅሩ ከና ሆጂ አብዱማ በበላታ ጅሩ ከና ኢንቨስትመንቲን ገዲቡ ከሰዩ ኢንቨስትመንቲን ቢያላ አካ በርባደሜት ቢያ ከነት ሶቾ ጉደታ ጅራቹ ዳቡንሳ ኩኒ ዋባኢሉ ተገርሲሳ ሶ ቡራራ ማልቱ ለብሲ ሙደማ ከነፊዴ ከንጀዱ ረት ሶጀቹን በርባጅ ታይቻለ
ገባሳ ሰገሌ አሜሪካ ፊንፊኔራ ምትኩፍቃዱ
Sagalen America sagantan afaan oromo galgala keessa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hamma sa'aatii 3tti sanbataa fi dilbata saatelaayitii daanii qophii dabarsu kan arraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture hambaaf qaaduu morodaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula'a.